www.atsukulu.com.
Don Fox Production.
Dika sekandiwe, dika kondwa ndiwe, wina sindifuna umakwani litsa moyo wanga. Muntima mwanga ineo, ulimo weka iweo, ngatuli nyimbo iweo, njimvera yomo iweo. Potindiwa weka ndifu, ngatindicha kuja amfu, ndiwe full stop, ndiwe full stop.
Life is easy, ulipo pambalipa, iwe ndini, solembe dwa kumama.
Kodi ni tata nine, opanda titi ane.
Dale, dale, opanda iwe ndi sojira. Dima kufila kwa mbiri, siku ligo poma tika kala awili. Iyendi love ya mfeeling, chili chose chome hukufuna amwele. Babe, this love is given, baby be sure I'm not living. Tiku yaka moto ifeo, tizi siye levo ya mweyo uku. Poti ndiwe weka ndifu, love yo waloka pupu. Ndiwe full star, baby. Life is easy, ulipo pambalipa, iwe ndini, solembe dwa kumama.
Kwa nini kata nine, opanda titi ane.
Dale, dale, opanda iwe ndi sojira. Poti mahiwe ndi kumbira, omwe moyo ukomira. Sendenga teko kuchukira, opanda iwe ndi sojira.
Poti mwaiwe ndikondera,
yeah.
Simo mwe moyo ukomera, sininga teko kuchokera, opa na iweo ndisochera.
Life is easy, ulipo pambalipa, iwe ndine, solembe dwa kumama.
Kodi ndikata nine,
life is easy, ulipo pambalipa, iwe ndini, solembe dwa kumama.
Kodi ndikata nine, opanda titi ane.
Dale,
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 opanda iwe ndi sojira.
Atsukulu.com.